Wacha nifanye cause I'm gonna be maisha ni ya kwangu so do it for me. Wacha ni kaze nkipata kidogo cha kwangu najua mepamba na me. Japo na hate, chuki za kwa all never gon' hate. Mungu ni mwema so wacha ni pray. Mina pambana so wacha ni raise. Naipuka lawama ndo mana na make. Vya bure garama usijepigwa jake. Bado na kaza na ungeza bidi. Jimbo ni nyingi na ungeza CV. Na chana vya msingi ni jenge jamii. Sifanyu shindane shindane na nyi. Yeah, bale metoka na wanangu wanajua. Vingi vikwazo ila zote nyatua. Ngumu kwa mini kikitu nafanya. Pesa zikijwa na leta lawama. Swezi choka na ikakata tamaa. Swezi kufa kisa sina chapa. Doto zangu ndazi beba begane. Mungu nami siweze bundu shetani. Vita vita bola nife vitani. Mishe zangu waga staki matani. Kila nkifanya wana copy tu. Niko na moja so take two. Madini kwa kichwa ni real too. Zinaga repeat no paper too. Rappers wa kujo na blow. Wakajaribu kwa verse waka no. Ukija kwa biti baraka dombaya. Na biti na pigwa kama vile boom. We tusha panda bay. Seven assist tunasaka pay. Kila kukicha tunaga holiday. Mambo kijinga please take it away. Yakisha pita let's call it a day. Hata ukinuna so fuck what you say. Run up the game so get out the way. Kwanza kwa vita ya mziki wataka. Watu shindana na sisi wataza. Sisi ndo wabishi na flagi ya mta. Wana wote na patagi kwa mta. Shida nyingi na isapoti mita. Toto swazi melelewa kita. Siku zote swezi pinga mita. Baya chuki ndo naleta bala. Bado na mene na umwemo kwa dunia. Wewe ni nani sijali ukichuki ya. Pesa zangu ila bado na chuki ya. Struggle zangu ila bado tunaumia. Wewe utakufa una hemi. Kipanga kikosi ukumbuke na beg. Kila ukipata ukumbuke kumegi. Kulo metoka ukumbuke kuse. Kilo kipata juo mungu na blaze. Judy zako ndo stafanya uwe fresh. Yeah, basi kukata tamaa. Shida zikija pambana bala. Fanya ukiweza saidia jamaa. Washike mikono waliolala na nja. Watoto wadogo waliokata tamaa. Siku kipata usilewe usta. Yeah, I'm the one who can set up my life, eh. All I know is struggles for the future of my life, eh. For the future of my life, eh. For the future of my life, eh. I'm the one who can set up my life, eh. All I know is struggle for the future of my life, eh. For the future of my life, eh. For the future of my life, eh. The mouth, that's for life, man. Somebody time over, cheat.